Iba de go di olo moriri eyega o. Ba de go sirike moriri eyega o. Oyabu na batre go nyame mi edema. Bobu ni jidre go ngi mekwe edema. Ima ni jide go naka ni giri kwa nyokwo. Ima ni jide go naka ni giri kwa nyokwo bam bam. Ba de go di olo moriri eyega o.
Yabuni yoro
yoro chukwu no genye nge wanne m ye bu ni yoro chukwu no genye nge wanne m he bu na no lu wanya lu boro ni mu ndele chegu lu wado ti begu di ma ta de go di olu e ka mu wale ku o ta de go di olu o oriri ya ya ga o he bu na wale go nya me bi ya di ma o he bu na wale go nya me mi ya di ma o ye ma ni ji de go na ka ni ge ri si ge ri si
Okay, boy, I can have you. onye nnukwu ego
osi gbotu
onye mba onye nnukwu ego
onye leku no wi for neme
onye nnukwu ego
onye leku no wi for neme
onye nnukwu ego
ubuwaru zosu aye kele gitisi
onye nnukwu ego
ojo gbaje monu ali jama
onye nnukwu ego
sariki alangulo
onye nnukwu ego
hybrid
onye nnukwu ego
water
onye nnukwu ego
oke bo onye na na meke nege
onye nnukwu ego
hybrid
onye nnukwu ego
nyabu
onye nnukwu ego
the great lord ena mandia
onye nnukwu ego
ceo of ena hotel ma hosu ofi chuka anya kenenge
onye nnukwu ego
hey
onye nnukwu
ego ozi gbo dogo
onye nnukwu ego
ndi batare go nani ego
onye nnukwu ego
ibia na ba yoro ule na ule ma
onye nnukwu ego
hotel ya boka sakasi los local government
onye nnukwu ego
you ready must pay your hotel ya ma
onye nnukwu ego
ozi gbo ndu na kenenge mo
onye nnukwu ego
ya bo dare ba
onye nnukwu ego onye nnukwu ego
no ba hosu itena sarot
onye nnukwu ego
Onye nnukwu ego osutare ego osutare ego neni ego
onye nnukwu ego
awo mozo ko kati to dogu de mon
onye nnukwu ego
mozo ko kati te ko gbe jabamba
onye nnukwu ego
ise alotu su na mo dike bo
onye nnukwu ego
ebu be chukwu zo wa mozo
onye nnukwu ego
ngati tare ego neni ego
onye nnukwu ego
onye ka le kokwu ya
onye nnukwu ego
ebu be chukwu zo fifu na mozo
onye nnukwu ego
Oso chukwu kwara numu eje
onye nnukwu ego
sent aloyo ina ka
onye nnukwu ego
odogwu baruru lekelele bo
onye nnukwu ego
oro otutu luka nye ndozo
onye nnukwu ego
oro baki na to nye ndozo
onye nnukwu ego
ogoro mmoto be nde church
onye nnukwu ego
ogoro bala bien du ko chukwu na nde fata nozo
onye nnukwu ego
ozi bo ndu lekelego ke
onye nnukwu ego
odogwu baruru na nye kenege
onye nnukwu ego
Tu ami
sono sono
onye nnukwu ego Sekongo tun kendo zuburu
onye nnukwu ego Ebu beju kuza mazo onye nnukwu ego
Alatu su wike gwo
onye nnukwu ego
Ebu beju beju kuza mazo
onye nnukwu ego
Na ebu beju kuza
onye nnukwu ego
Na kuzu dare kwa nemi gwego
onye nnukwu ego
Ire na zo brodi ko bodo ibo
onye nnukwu ego
onye meria ebu beju kuza mazo
onye nnukwu ego
Ebu beju kuza ni chutare ego
onye nnukwu ego
ego nya buruma
ori meria tata
onye nnukwu ego ndo zure ri gando nya ka baruma
onye nnukwu ego
ndo ku ba beju nelele
onye nnukwu ego
awo ma wi demri welota o
onye nnukwu ego
anga ka manager ebu beju kuza
onye nnukwu ego
chief chile du acho
onye nnukwu ego
ebu beju
afo ware do tata onye nnukwu ego
mayor awo demri
onye nnukwu ego
Onye ka le mu wa lo ma
onye nnukwu ego
Alo ma tate make music
Onye nnukwu ego
Alo ma tete
funwa na
sala me
Onye nnukwu ego
Member le next club la sa
Onye nnukwu ego
Odogwu baruru ego be tukwu
go Onye nnukwu ego
Wamba chuo ne kelele nge
Onye nnukwu ego
Hey mayor na we dey mini
Onye nnukwu ego
mayor na we dey mini ni patare
Onye nnukwu ego
ipatare go we dey na we go mba
Onye nnukwu ego
ibia na la ona pa pro mere
onye nnukwu ego
wa chobo ya lo ma na wita mere
onye nnukwu ego
ya bu meyo nda wita mere
onye nnukwu ego
sia ma ndo so na south africa
onye nnukwu ego
odogwu baruru na kelele nge
onye nnukwu ego
akeda lolo ya adeja funa
onye nnukwu ego
lolo princess njida ka ma si na shiba
onye nnukwu ego
abugo jesus
onye nnukwu ego
adeje monu no si to kwa
onye nnukwu ego
Abugo Jesus mo
nnukwu ego
Abugo Jesus bianya na ni mo
onye nnukwu ego
Adosi
ifo wa ya nyara mo
onye nnukwu ego E ma na digi sokwa na ndi ego
onye nnukwu ego
Akpatare ego were nya na ego
mta onye nnukwu ego
Osa na ndi ego ndaje mo nu
onye nnukwu ego
Awi dem ni kaka na kwa o Chief Victor tupo ka dibia wali back
Onye nnukwu ego
Abugo one na wi
ga wa wa onye nnukwu ego
Chairman PCS Sports Center
Onye nnukwu ego
Ikenga lebu ebe
Abugo wa wa onye nnukwu ego
Yareto, Habesta Hotel and Suites.
Onye nnukwu ego.
Iru na Lagos, Habesta Hotel.
Onye nnukwu ego.
Habesta Hotel, no di na Lagos.
Onye nnukwu ego.
Habesta Hotel.
Akwa wa wa. Onye nnukwu ego.
Odi na Lowore, no di na Lagos.
Onye nnukwu ego.
Odi na Osun Nigeria buruburu.
Onye nnukwu ego.
Habesta Hotel Nation Wide.
Onye nnukwu ego.
Odegwu Akwa
wa wa. Onye nnukwu ego.
Debatrego, ego ha bi ra mborogo.
Onye nnukwu
ego. Ego ri bagwa. Ega yi lefu. Osimiri kego ni gabu
onye nnukwu ego
akuko wawa pizo dogogo
onye nnukwu ego
ajo aja buje ni yeme na lam
onye nnukwu ego
oke bo ni won so na na
ego onye nnukwu ego
de batare ego we ya we bu
onye nnukwu ego
de batare ego we ya bu
onye nnukwu ego
de batare ego we ya rule
onye nnukwu ego
de batare ego we ya bu
onye nnukwu ego
chief ifichuku motiti esuetu
nde nnukwu ego
Chief,
Yes,
I am a little mecan
again.
One that you see, can I know that I get
my Babu Pego?
Never catch put down on his head. Now we have been
to Babu Pego.
What you mean, have what and now we have been
on your new Pego.
To put in one man, I said that you see a big
Babu Pego.
It should not let go, let you see a big
Babu Pego.
Then let me let go, no mecan on it.
Babu Pego.
I come out, no mecan on it.
Babu Pego.
Maloke bwanyi neke lelemo
Chubaku kwego
Isisi shinyane neke lelemo
Chubaku kwego
Wanyi kwipe onu meke lorono
Achubego
Weke wanyi wansu nana mekene
Achubego
Ndine tsegu honyabu na chubego
Achubego
Ndine beku honyabu na chubego
Achubego
Ndine shayi honyabu na chubego
Achubego
Ndine roro honyabu na lovaro
Achubego
Ndine nyokada honyabu na chubego
Achubego
Ipateko
wanyi meke lorono Achubego
Eko bumbangwe kenya bumbangwane
Achubego
Eko bisi jenya kamu de kuoku
Achubego
Ndele tsegu awra kanya tibedo
Achubego Achubego bisi Achubego